everybody's in the village, yeah. Look at my mama, she's the finest in the village, and I am a champion, village champion. You see, I'm a warrior, yeah. I live for love in the community, fighting for peace and harmony, cherishing everyone in need, yeah. Healing of faith, speech and
wazalendo tutawazushia. Samwana sala. Aya, aya, aya. Afrika mbona tuwe mama, mbona tuwe. Afrika mbona tuwe mama, mbona tuwe. Afrika mbona tuwe mama, mbona tuwe. Afrika mbona tuwe.
Wanatupa mgongo, wamebeba mapanga, tumefika kikomo, watoto wanatanga, wazazi wameenda mgongo.